mzima katoto kanajua kuwind it haja Mungu nimebana hapa. Is it by force I love you?